Hey, baplaba, baplaba. Aborringamo. Yes. Ambelezele. Leba zembombayi lezezo. Ngibeka abanye bathi ngaba bahlale ithuli, bahlale ithuli, bahlale kubayenze njani. Yekela imanga manga business man. Phela thina la. Labo bayizani.
Labo bayizane, bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane, ababona ukuthi ngisentazane. Labo bayizane, bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane, ababona ukuthi ngisentazane. Why mangaba wazi ukuthi uthini umane uthule? Nokuthi pushi manga manga business. Uyeke imanga manga business. Hlanganisa isitori sami ngoba uyazi mina ngizela ibusiness. Ngiyababona abanye bayafathuza, bakhuluma into abangazazi vele bathule.
Abagibela isitimela esitrong abazi bayibhekise kuphi imibombo.
Ngiyabona labo driver mfethu ngathi abangazi. Abazi sakuthi vele ngiyazi ukuthi abazi. Basenza ngathi bona vele bayazi. Kanti abazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi abazi. Manquma ligwayeka diki mina ngizobalimaza. Abangazi ngoba chayisana mabonda. Abazi ukuthi mina kudala vele ngisibonda sala. Ningangifuni indaba ndaba zona zembomba. Labo bayizane bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane ababona ukuthi ngisentazane. Labo bayizane bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane ababona ukuthi ngisentazane.
Kasi kwasibiza Mr. None of Your Business. Ngithi mina ngispy, angispyisi and angiswelejisi. Aha sis, phu, ningasanyisi. Whatever no real ask ukuthi asikrinze. Siza amabhodlela nebhikiri sitwahle mask. If you may ask, umakhafula esibovu ngithi usanza lo. Uyangilinga lo. Angithi moza ngeliwaza ngiyalimaza ubutopi ngiyasaphaza. Ungaze ubuze zonke zaseshona. Yekela umona. Ungaze ubuze zonke zaseshona. Mfana ngiyakutshela boy. Ngiyakutshela.
Labo bayizane bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane ababona ukuthi ngisentazane. Labo bayizane bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane ababona ukuthi ngisentazane. Bayizane kimi lapho bayitshane. But dansane ababona ukuthi ngisentazane. Labo bayizane bayizela kimi lapho bayitshane. Ngisemdansane ababona ukuthi ngisentazane.
Why mangaba wazi ukuthi uthini umane uthule? Nokuthi pushi manga manga business. Uyeke imanga manga business. Hlanganisa isitori sami ngoba uyazi mina ngizela ibusiness. La ngiyababona abanye bayafathuza, bakhuluma into abangazazi vele bathule. Abagibela isitimela esitrong abazi bayibhekise kuphi imibombo.
Ngiyabona labo driver mfethu ngathi abangazi. Abazi sakuthi vele ngiyazi ukuthi abazi. Basenza ngathi bona vele bayazi. Kanti abazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi abazi. Manquma ligwayeka diki mina ngizobalimaza. Abangazi ngoba chayisana mabonda. Abazi ukuthi mina kudala vele ngisibonda sala. Ningangifuni indaba ndaba zona zembomba. Labo bayizane bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane ababona ukuthi ngisentazane. Labo bayizane bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane ababona ukuthi ngisentazane. Bayizane kimi lapho bayitshane. Dansane, bonu kuti tazane. Bati, labo bayizane, bayizela kimi lapho bayitshane. But ngisemdansane, ababona.